Woo!
What it is for? It's your boy Chain the Building. Amigo Tiger. Hey, yo, Bob Junior. Mr. Chocolate Forever. Shilabalo. Shilabalo. Next chapter.
Alivyo juu ni kama shang za didi nationali. Malashi simi yake na utam wa strawberry. Ana chuchu mchongoma kifoni tobua belly. Sledi zonye mwezi na sauti kama lia gele. Kizungusha nguje geuke jinsi alivofunga shio. Konyuma kasa make na tingisha mkio. Softi kama mkate na macho kusinzio. Pozi ka Naomi mapigo kasinzio. Nafanya jisi klezi nsipumuna kwa day. Natamani ni wenetu cheze wina tupei. Kila saa kila dakika kama S na A. Tusheni bila kompleni kagush wa trouble hey. Kimpata stumi biti mino flow capella. Kama vip na mweka ndani na chana na usema. Mindo yeye kama kudo na bela. Neni fanya niwe busy na kusaga mahela. Mindo yeye kama kudo na bela. Neni fanya niwe busy na kusaga mahela. Na mwitaji kama pesa madamu ya mwili. Tatizo kumtele left tu kibaki wawi. Moyo na dunda kama speaker nafsi na vuka ujasili. Kumstopisha mnuyu bini.
Mina unabonge la dili.
Ila uzeno baro mie kusema na mpenda dona shindwa kabisa. Kimona moyo na dunda dunda kafla tunazimika. Ila uzeno baro mie kusema na mpenda dona shindwa kabisa. Kamoyo kanani dunda dunda kafla tunazimika.
Kino bila mfupa na nyunga kama Lacey. Move a ballet like it's naked kabios wa Jay-Z. Ma perfume, mana nukia uzuli. Mafushu wa kitanga, it's more bully. Utamu wa mapenzi kutendwa ni dea stuli. Michili ze dama, esene mpandisha mule. Ananga kama limasuki, mwona utagopa. Mambu ya vidole juu, mashozi kadi ya kopa. Na fanya silale dele ni keshe na mota. Kila nkimiati ya lipsy bit, ataki shoboka. Sometimes, nempa sifa la mumba na jua. Pata sibakishi kitu mina nyumi ya dipua. Fulu pozi kaka baisha binti. Awezi chingua muhuni sishiwe sela wimbo ato utambua hala.
Uzeno baro mie kusema na mpenda dona shindwa kabisa. Kimona moyo na dunda dunda kafla tunazimika. Uzeno baro mie kusema na mpenda dona shindwa kabisa. Kamoyo kanani dunda dunda kafla tunazimika. Moyo wangu natamani nipige na kisa nitehani. Kabisa niweke ndani. Tucheze cheze na mito kitandani. Macho yake, kiuno chake, kina nifanya siseme. Uzuri wake, opeke yake, unanifanya siseme.